Go. Yeah. Go. Yeah. Go. Yeah. Another man food is another man poison. Go. Yeah. Monkey no fine, but in my mind like I'm. Go. Oh yeah. Sure you want come calculate my money. Want to dance, oh, you want to shake, oh, oh yeah. Who got the blessing, bless, oh, oh yeah. Chop the rice and banana, oh yeah. I go do my best, oh, yeah. Chop the way do one banga.
Ariko kibu na utangi uncha. Obete ubosa shabara kumbaza ngubuti ngundiri mbu mga tanjiri ya mwini ye. Ano mbuza amenyo kuhu iso wani. Kuko ulimura vivanga. You know that I'm a big man. Kick harder than Jackie Chan. Ati kick harder than Jackie Chan. Kim uri uka Jackie Chan.
Jackie Chan na mwini. Kariko suhundi ya jie hewan.
Jackie Chan arashaje ariko
aracyaje yari murenze ku muziki.
Hey man, Jetri ariko buriya kugasobanuye. Oh my god, abantu mwese mwarebye agasobanuye umukari wa Jackie Chan. Ndagika ko izi ndirimbo ziza kubashima ikiganiro cyacu rero turagitangiye nuko dutangira twinjira muri studio. Of course, umusore wanyu Ernesto ndicaye ngemba nicaye mu myanya y'icyubahiro.
Nandi Kim ndi hano kubanga bw'ibyuma.
Kim aba yicaye kure cyane mu gikoni.
Ariko byari byose turi kumwe.
Let my money go. Oh yeah, you want to dance, oh, you want to shake, oh, oh yeah. Oh God, bless you, oh.
Kim, wabonye ikintu umusore muri weekend ishize yari yabiciye Kigali
hatwitse narabuze ko kuba umuntu atari hari ya twarahonze.
Ariko ikintu cyo maze kubona abanyarwanda kazi n'abarundi kazi bamaze kumenyera ikintu bita gusohoka no kuryoshya
muziki. Basigaye baryoshye imibare y'abari abantu bari baje. Narabonye ndavuga.
No, ikintu gitangaje nuko igitaramo cyabaye ku cyumweru. Urumva abantu benshi ku cyumweru ubundi baba bafite akazi kuwa mbere, ntabwo baba bakwiriye gusohoka. Ariko ikikwereka ko baba bakunze umuntu ni kwakunze, ni ukuvuga ngo unaje mu minsi y'akazi bazi.
Ni ibintu bishimishije.
Turatangiye rero nk'uko nyine bisanzwe kudukurikira nk'uko umaze kubimenyera ni 94.9 ndetse na 95.2 ku badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye nko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bashobora kutwumva ni kwizana na 4.3 wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com urahadukurikira neza. Of course Facebook nayo tuba twayitwitse
ibyo bita gufyonda
ufyonda like kuri vo vewa radio yacu ubundi ukadukurikira. Tumaze kugira imibare imeze neza ariko turacyabakeneye namwe.
Ni ibintu bishimishije.
Bamwita techno arakubwira ngo go, ariko Kim hari akaririmbo wigeze ku mixinga ntaratangira kuvuga. Yeah man.
Ernest zindirimbo ntago wazikina ku bantu bagiye muri weekend kuko umuntu acyumva ngo bango
ari abantu turi bukure muri mudu
ari abantu
banana uranzurana niye ubuze byose unejeru banda
gonna okay na go with just some time to jiruanda unaudi no bita Danny Vumbi arakubwira ngo bango
ariko urumva we nawe yemeye kuzareruwe
ariko actually nyine ninabyo Kim tujye tunarasa no kuntego to turimo kuganira kandi mu kirundi mu kinyarwanda baravuga ngo ukuri gushira mu biganiro you know muragani ariko finally mukanarasa kuntego niba wemeye gukora kurya bango nyine nguko dana bivuga ukemera gukoreraho
ugomba kwemera
nibizavamo
ugomba kurera wawe
wabo muhungu wabo mukobwa na bintu byo kuvuga ngo ngwije ubundi wonye nda yaje ukajya kuyikuramo cyangwa se umwana ukamunika come on
ibyo bitekereza utarajya bango
mukomeze mutwandikire muce kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika cyangwa se kuri Facebook yanjye ugeziwe Ernesto mukutubwira ukuntu ikiganiro kimeze twebwe murumva tumeze neza cyane weekend yacira ryoshye hano muri Amerika hatangiye kuza akabeho no kuvuga akabeho katangiye kuza ariko nk'ibisanzwe kimu ntajya avana magashati oh afete niba simbizi nako bosi nuko ikize nuko bosi abadukurikira arabizi ko mu minsi imbere tuzagira Facebook live bakazajya bakureba ariko ubundi ufite amashati angahe kimu
amashati ni menshi cyane reganga zimbeho iri hano
no nitege actually shakubari itegeko we baguhaye ryo kuzajyuza wambaye amashati ngiye kuba tabimbi
wowe se wowe rega wowe uri mu yindi category
Actually, reka nkubwire kimu uyu munsi ikiganiro nikirangirize kumbwira ikintu nkwa ntabwo ari ngiyewe mwabyumvishe kima hisa tujyana tayari mu Burundi tuvanye mu Rwanda ntimundenganye reka tujye mu Burundi gato twumve ukuntu ibintu bimeze umva ya umva shango simplement ndagukunda ntugira impungenge
ariko abarundi nabo
selema uri ndoto nisangamo uri ndirimbo nirimba burikanya niwe wajambo na meza uyu nguyu ngo yitwa Ankes Don Douglas n'umuhanzi urimo kuzamuga ni muni afite ni ya gahunda twihaye na kimuko tuzaje tuyinda tuvumbura impano cyangwa se uturirimbo turyoshye
ahubwo nge n'ahubwo nari muzika kabisa
naye hari abantu mu Burundi bafite impano akarimbo yakise ngo urabaruta tukwibutse ko niba uri umuhanzi udukurikiye uri mu Burundi cyangwa se uri mu Rwanda ukaba wumva indirimbo yidacurangwa ku Ijwi rya Amerika kandi ari nziza kuki utayituha
n'ahandi hose East Africa
muzi twoherereze kuko rega nicyo tubereyeho
kwanza
kabisa umva ngo ako kamoto wisangirize ngo ndakamotera buri mwanya uzi ikintu bivuze
n'ukuvuga
ngo impumuro yawe ufite impumuro yawe wenyine ngenda yihuta
ode
wabyumvise ni za ode
ako sibundi Ernest wowe icyo nje kirundi wakigiye ko numva mbana
man erega nuko urabizi ngiyewe ni mba nicaye negeranye na Diane negeranye na Fidel negeranye na Frederic
gusubwo numva numvise umunyarwanda
Diane siga avuga ikinyarwanda by the way ahubwo kimu hari abantu bari bakunze yakora bo hari kigano nakoranye na Diane bavugaga bati muzongere muzakorana na Diane mu minsi irimbe ku kimwe rugitaha tubafitiye indi surprise
ugomba kubakora ugomba nkuko wabibemeranyije ugomba gusoza
erega umuntu umugabo nusoza amasezerano
ariko barabizi nabo kutica akazi
barabizi utujyanye he noneho bamwita Ankes Don
Ahanga urahazi se.
Oh my god. Yeah. Actually yako kanu kavuze ngo yo uhitumenye uwari we numwami ari Cuba.
Ababyumvise.
Jina mapya kila mmoja amenipa wananitaki pusa oh paswa kichwa mina majina mapya kila kona amenipa wananitaki pusa oh paswa kichwa ora
turimo turagenda tugera hagati nyine y'ikiganiro cyacu nyirizina wo ngo bamwita Ali Kiba indirimbo yitwa ngo iki kimo
yingi niyo bita ngo seduce me
seduce me
n'umuntu cyo bisobanuye mu ndimi z'iwacu
ni kuvuga ngo nkurura cyangwa se eh motereza
yo ngibyo ntabyo bantu
Nina mandinga mapya
kucyo kwa gatandatu w'icyumweru gishize twakiriye message nyinshi cyane z'abantu bagiye batubwira twe twabajije ngo se ngo iyo ugiye gutereta cyangwa se ugiye kwemerera umuhungu cyangwa umukobwa ko mukundana ugendera kuki batubwiye byinshi bagendera habe abenshi ngo banga umukoro ubwo abakobwa bwisiga umukoro ngo mushatse mwa uva ko kawahungu
bivaho mugasubira kuri gikotore
ariko ka gikotore ni keza buriya
ubundi wabonaga uribuka kera ukuna abana bisiga gikotore ataraza ibintu byinshi
Man,
ari
kumva waragendaga izuba ryakuvaho kagira ngo nini ogera ngo bayindererwamo
cyo bitirinda
Najua kupenda na kama vumba
Uyu munsi rero nabwo nkuko bisanzwe nyine uraca kuri Facebook yanjye ugeziwe Ernesto cyangwa se Facebook y'ijwi rya America ni VOA radio yacu utwandikire uyu munsi none ikibazo kirabaza kiti umunsi wa mbere bakwangira cyangwa se umunsi bagutera indobo muri terimezo ubu ngubu wa munsi
wagiye se kugukatira
wasabye urukundo bakakwangira umukobwa akakubwira ati nundi munsi ngiye
nuzanibe
ati barakubeshye ngiye narafashwe urumva cyangwa se umukobwa agasaba umuhungu ariko mu Rwanda no mu Burundi ntago bakobwa bajya apfa gusaba abahungu urukundo
reka
narebera gategereza so turashaka rero tubwire umunsi bagukatira cyangwa bakwangira nirihe kosa wari wakoze ryatumye bakwima urukundo utwandikire Ahadi nyina ni kuri radio imwe rukumbi ivugira Washington DC ikumvikana
ahano hose mu mahanga
kabisa
kibazo cyo kubaza akuko nginginzo
twangiye twisubirira Burundi nakubwiye ngo Burundi uyu munsi turabakubita ibintu by'amasurprise hari uturimbo batazi ko dufite
nange ntabwo narinze kabisa urani
ako bakita ngo umwubatsi nubita Cody Wallace ndetse nubita Gisa Steve uyu Gisa Steve yigeze no kuba umunyamakuru mu Rwanda
ibyo byose
sarakugira ngo arashaka kuba nyine ngo mwubatse umutima wawe ngo wubunga bunge ukomeze twandikire kuri Facebook page zacu tubwire wowe umunsi wakwangira cyangwa umunsi wifuje gukundana n'umuntu ntibikunda akakwangira wari wakoze irihe kosa abenshi bakomeje kugenda batubwira Christian ngo nambaraga nabi ngo kandi nta mafaranga nari mfite oh
Jewe rero kankubwiza kuri ne jewe jewe nankatiraga kubera ko nyiri muri secondaire njye wari ufite umutwe muremure kurusha abandi banyeshuri
oy muremure of
umutwe no kuvuga ngo akantu harya bitaga bakitaga ngagida ni bari akabongosho
akabongosho akantu k'inyuma oh my god ariko nanye ndagafite
oy ariko njye imana nagize uko nagiye nkura nagiye nkurira
kagiye gashira uta ari bitipe nshuti yanjye ariko nguye wayi mugabo nago ndi buvuge wayi n'umustari yarafite iromba iromba narivize nago nzukuntu baryita mu kirundi ariko nizere ko baryita iromba
kaka niyo wambaraga gashati kare kameze nka baro
ufite umukondo wara
umukondo
amaze kubyumva iyo ngiyo nyine yindi niraza guhita ikurikiraho mu kanya ariko ukomeza utubwire ese ubyumva gute King James waravuga ngo ngiye ngo naramukundaga ariko mutinya agatinya kubimubwira bize no kurangira atabivuze
ariko se wowe ndibyo byakugenekeye gute
mana ngereka nkubwire kimo ntakubishye ngiye nakoze icyo bita erreur de frappe nigeze gutereta umwana kera urumva cyane naramukundaga ibintu birimo biragenda neza ariko namusabye kwanza nafashe nibye nimero ahantu muri telefone y'umujama nkuko namwiba nakwiba telefone gakora muri biro ndamwandikira message ndanje turavugana arambira ati inimero yanjye wikuye hehe Shakim byanane kubisobanura ndamubwira nti niwe wayimpaye ndabimushinja aravuga tuzi nibindi uri umubeshye kuvumeshye ku munsi wa mbere tukivugana
ntuzongere
n'ubuzima bwawe bwose wazambeye
naje gukunda umukobwa umukobwa ariko yaruye igiciro cyinshi naje kumwandikira musaba urukundo agiye kunsubiza yansubije ambwira ati usibye no kugukunda no kukubona simbishaka akandika waruwa cushanyaho dutima kira muntu turabyo abibonye arandega bantu babyeyi ingarutse noneho naje rwakajije umurego ndika ku ntebe ye no mu makayi ye
bajya gato ara ari message insekeje yitwa ni ubita Cecile by the way abantu bose bitwa ba Cecile abantu bari kudukurikira ngo ari butare mu Rwanda ngo umuhungu wa mbere yakatiye ngo yashatse kumusoma ku munsi wa mbere bakibonana
ariko nizere ko harimo ubwumvikane
iki giye cyo umuhungu
ko butarimo yaba ari indi case
muri refe ntamwogereza amasahani
kandi uberi cyo yazize nawe yashatse oze yarashatse kubyihutisha
none se yuzaga amasahani byagenze gutubwo
ariko by the way King James giye tuzaganira za dusobanura ko yuzaga amasahani
wewe uragukatera wagize kuzi sahani
Njisha masomo sinongeye kumucirera Uwa munyere kubutu kabise kabigatinda
Ijwi rya Amerika ni ukomeje kurikira turacyarimo kugufasha kugubwa neza cyane mu kiganiro cy'umuziki ndabizi neza ko icyumweru cyose kiba cyarakugoye cyane ukora akazi kenshi ariko nyine twebwe tuba tuje muri iyi minota cyangwa se aya masaha kugira ngo at least tugufashe kuryoherwa n'ubuzima Kim, I can bet. Niba hari indi radio wari wumvaho iyi ndirimbo aho ngaho uherereye muri za radio zigarukira muri karitsiye, you know, umbipe.
The pum pum sound like angel dust. Girl, let me hold ya. Put me thing all around ya. Make me feel like I own ya. Kill it boom like a warrior. Hit the boom like. Girl, I got a question for ya. Can I get an answer?
Onjuru kaza muri gato. Iyi ndirimbo ngira ngo ku bantu bayumvishe kera yitwaga Tammy On. No mugabo bitaga Kevin Little.
Ndirimbo nimbi cyane kuko ari byo yishyiramo ari kugomba kubanza ukamubwira uti
umuri bigiye kwa.
Ukata kwanza utaramubaza ibibazo.
Kwanza ngenza asaba boss ko kino kigano nzaje ngikorana n'umukobwa we bazakwirukana kimwe. Umva bite umva mbonye umuntu tubyina ni indirimbo
ni ukuvuga ngo urabanduka mubaza ikibazo cyangwa ukamubyinisha akaba ari bwongera ukamubaza ibibazo nyuma
ako kandi Mukomeze mutwandikire kuri Facebook page zacu mutubwire ukuntu ikiganiro cyabaryoheye mutubwire ukuntu ibintu bimeze mukomeze muduhe n'ibitekerezo nyine bijyanye n'ukuntu bamwe na bamwe bagiye babimurukunda abandi ba
Girl, let me hold ya. Put me thing all around ya. Make me feel like I own ya. Kill it boom like a warrior. Hit the boom like. Girl, I got a question for ya. Can I get an answer?
Ariko iyi minota nayo nabwo izatuma abantu baryoherwa mani turaba tukicara muri studio ku minota irarangi nta kiga
ariko subundi neto waza propose bose akaje duhi saha kabisa
oya ahubwo za ndo umunsi wose Mm-hmm. Buravan at least akakanye mareka duhaguruke tukabyine turimo no gusohoka nuko unoza kumva nta kivuga na kima te kivuga
Sokia ni kushike
ko twagiye
Mama njo karepo na mi ngwino ngufumbate amaze tuwukate nyemerera none mbikwereke byose It's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance.
Mm-hmm. Okay, mustuje kugendura.
Amasaba yagiye.
Amasaba yagiye gusa nyine wowe icyo usabwa ntukuri hagashinge kawe kuri radio ijwi rya America gahunda zo ziba ari nyinshi kandi ziba zikomeje. Nukuvuga ngo ntimutubwire ngurana ngo ngiye ngo nabuza ahantu nsokera ngo urabona ngo nigunze wapi. Nibumva harimo n'ukuntu kwa kwigunga ushobora kuza kujya kuri website yacu iki kiganiro ukongera ukagikina ukazajya ukomeza ukacyumva
ku kibakiramo.
Icyumweru cyose uzakomeza kugikurikira. Kim, reka tubabwire ngo peace and love amahoro.
Peace out kabisa.
It's just a dance. I really liked it. I wanna really see you dancing. It's just a dance. With you, with you, need I wanna see you dancing. It's just a dance. With you, with you, need I wanna see you dancing. It will be me. Oh my, it's your new fool, Sakayo. It's just a dance.